Aisha, Aisha.
Trendybeats.com.
Aisha. Mzuri kama kachoro body kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. Like my oh my. Gozi yake inavometamet kama shima. Hivi we unazani na kutamani la nipo itrese zaidi ya vile navodhania. Kina bio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be my
kama kachora kuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho vyake kakolovi anavyo virembua. Abadishe plaka kola go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pochi zake kamudori anavyo jishawa. Nishajaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ati Mombasa. Sijamona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki. Benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura hazini nyimi tembo kunywa maji. Wakasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupe taji. Kwanza bado kijana kifua na pajalala. You such a beautiful woman. 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 Would you be my one and only woman? Woman. Woman. Kwanza kona Aisha. Aisha. Aisha.
More music on trendybeats.com.